kuliko jana. I'm alive and I give thanks. Swago nazo nimezoea. Sina noma, the future is mine. Stresses za nini we nijime kwa nini? Nitakula changu kidogo nilale mapema. Don't care what the people them say. Mimi nifata mengine ni ajigodi. It doesn't matter how love feels hard. Get up, stand up and let them know. Remember me too, nimeomba pia. Isikuuzi sana, it's a enjoy.